of those.
One record for you, one with my boy Rumar. Rumar. Romy Johnson. Oh man.
More money.
Cowboy.
Oh yes, money checks inavyomwagika. Mkonikoni cash mabovu hakika. No coini coini noti ndo za chanika. Black H4 hamo kiliona webisha. Napo cruise kumta na machizi waskani. Vurugu don't stop cause spending more money. Masnichi msulize ni nani. Demon dog child yule toto wa mtani. Na new style pisha ni respect si black color. Gopa na tisha I don't care if you don't holla. Spin rims kwenye ding alafu mziki mnene. Natumye peso kuna ringa like cheese on my penne. So Jesus. Oh yes money cash chapa. So Jesus. Na act just like a movie star. We Jesus. Na roll na makike bite rama. Oh Jesus. Come on a dosa so walk it out.
So Jesus. Come on kwenye na hera. Come on fukoni wako.
Kabla mfuko jatoboka Fumsi mbazi kama adili wachoka Meni chapa kazi Spangalia utadondoka Simama vizuri kabla hauja dondoka Kaza msuli usio obyo na ropoka Tuonye shande uri mini blacks we coca Pumba Stembeze moja Tembeza mbili mindo na lipa hibili We sandals mabovu na kanda mbili Ya farai na shadows mabovu na mtoto pili Hamja jua street mabovu ndo dili Usijo kapiga mbizi katikati ya lami I use my money, I use it every day I don't use a gun but I'll kill you any day I'll kill you son I've got More money!
Mindo M Bila AT na jisash bila woga ndani ya VIP na stink money Pembeni my honey is my wank now I play kama vile my diamonds I'm a real nigga Mwaki tat na check check cheddars tuna spend to chapala map and this mzuka mbiba tuna check check more money tuna spend more money tuna make wait at later tuendele kupigia pogu chambi wa show kupine na simame ama bobu sulize nini I'm a hustler homie, mulize no nini Fresh out boni, bata mwanzo mwisho ni bongo mbaka na ii na walio tutoka R.I.P. tunapost some liquor Miss you niggas, see bada tunapoma, tunakimbiza tu wa jinga hala
G-Sat, kama kwenu na hera, kama mfukoni wako na yukia madala G-Sat, kama pondi ya manera, G-Sat cheta shiringi yesi badi kwa era G-Sat, hapa mwendo kisera, kama yudo na gari wana kuna webe So G-Sat,
Kama 50 cent Staki zo coin nataka ela za note Ni straight to the bank Si straight from the bank You know what I'm saying? Dear Damn Kumbe na ota Shit
Bane, oya Sajero mshikaji wangu lanchi Sajero mshikaji wangu lanchi Sajero mshikaji wangu lanchi